Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, no ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioajwewa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyuma y'iminsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havuzwe urupfu rw'umwirabura George Floyd mu mujyi wa Minneapolis, aho ni muri Leta ya Minnesota. Abaturage hirya hino mu gihugu bakomeje imyigaragambyo batitaye ku mategeko y'umukwabu yagiye ashyirwaho na za leta zitandukanye. Ariko nyuma y'icyumweru kirenga cy'amahane menshi, imyigaragambyo yo kwamagana urugomo rw'abapolisi ku baturage b'abirabura yasubiye kuba mu ituze. Ituze ryagarutse kubera cyane cyane abaturage bakuru uko bashoboye kose kugira ngo bakomire ababazanamo ibyo kurasa, gusahura, kumenagura no gutwika ibya rubanda. Ikindi kandi amategeko y'umukwabu yatumye polisi basha guta muri yombi abantu barenga 900 kugeza uyu munsi mu gihugu cyose. Ese ibi byose bituruka kuki? Biterwa n'iki? Hakwiye gukorwa iki? Natumiye bamwe mu bagize diaspora y'Abanyarwanda n'Abarundi batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo dufatanye gusesangura iki kibazo. Kuva muri Leta ya Indiana turi kumwe na Madame Alice Chusa, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Edi kuba watekereje kumpamagara nkaza kuganira nawe kuri iki kibazo cyugarije Amerika, kitugarije twese nk'abaturage b'iki gihugu cya Amerika. Nishimiye kubana nawe.
Urakoze cyane. Kuva muri Leta ya Ohio turi kumwe kandi na John Kirenga, nawe ikaze mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze bwana Edi, kandi nanjye nishimye kuba mwantumiye muri iki kiganiro.
Yego. Hano i Washington DC turi kumwe na John Manirakiza. John Manirakiza, ikaze nawe mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze bana Edi kuntumira muri kino kiganiro.
Urakoze cyane mwese kandi mbahaye ikaze. Reka duhere kuri John Manirakiza, utuye hano mu murwa mukuru Washington. Hakomeje imyigaragambyo ndetse mu minsi ishize ubwo imyigaragambyo yatangiraga habonetse urugomo, kurwana, kumenagura, ariko nanone habaye ukwigaragambya mwituze. Mbere na mbere iki kibazo kijya kuvuka kugira ngo imyigaragambyo ikwirekwire hirya no hino mu gihugu, ni iki cyabaye imbarutso?
Imbarutso ni ukwicwa kwa George Floyd mu Nyamerika yaba muri Minneapolis. Yahagazwe ku izosi n'umupolisi akamwica, kandi biboneka uko bari kuramba yamufata amasanamu. Iyo ni imbarutso mugabo byari bisanzwe bihariho n'ibindi bintu bihanze igihugu. Nk'ukubona abantu bari bamaze iminsi bugaranye, bamwe barataye akazi, biriya byose byaraje mu gutuma abantu bahaguruka bajya mu myigaragambyo bakiyamiriza ukuvangura kwa moko kuri mu gipolisi kandi kuri muri muntwaro mu gihugu ni ibintu byari bisanzwe bifise bihari ibibazo mugabo kiriya cyukwica uriya George Floyd ni nko uvuguti imajyarenze icyo abazungu bavuga ati the last straw that killed broke the camel back.
Alice Chusa urupfu rwa George Floyd benshi barufashe nkaho arirwo rwabaye imbarutso y'iyi myigaragambyo imaze gukwirakwira igihugu cyose ariko hari nanone abavuga ko si ubwa mbere abirabura bicwa mu mwaka w'2014 hapfuye abirabura Eric Garner mu mujyi wa New York ndetse na Michael Brown mu mujyi wa Ferguson muri Missouri ariko ntago habaye imyigaragambyo yo kurugero nkuru ese ubona nkuko John yarabivuze no kuba abaturage wenda bari bamaze igihe mu rugo byarabaye imwe mu mpamvu yatumye ubwo burakari burushaho kwiyongera
yego nibyo nkuko John yarabivuze imbarutso koko ni urupfu rwa George Floyd ariko nkuko mubizi mwese ku isi hose tumaze igihe kitari gitoya cyane kitari gito muri lockdown kubera indwara y'icyorezo ya COVID-19 ya coronavirus. Muri icyo gihe rero twa turi muri iyo lockdown ntibyabujije abicanyi kwica no gusagarira abirabura. Ndumva niba ntibeshye nko mu kwezi kwa kane cyangwa kwa gatatu kurangira hari umusore w'umwirabura Ahmed wishwe yarimo yirukanyira hanze akora siporo abantu barahaguruka abazungu babiri umuhungu na se bajya mu modoka yabo ndetse bitwaza n'umuturanyi wo gufotora urupfu bagiye kumukorera baramusagarira baravuga ngo arasa nk'umuntu bavuze ngo wahoze ukekaho kwiba baramurasa bamurasa mu mugongo aga hasi arapfa ibyo byose bijya kuri video nyuma video iza gusohoka ariko twese mu gihugu twa tukiri muri lockdown n'abakabaye bakwifuza yenda kujya hanze ngo babe bakwigaragambya bazamura icyo kibazo ntibabonye uko babikora bidaciye kabiri hari umwirabura akazi wundi ntibuka izina rye w'umuforomokazi wasanzwe iwe mu murugo mu mahoro abapolisi bibeshye adresi ye hari undi muntu bashakaga baribeshya bajya mu nzu ye baramurasa ahagaze ariko umuryango yenda gufungura kuko tarazi ibyo ari byo urugo rugomo rero rumaze igihe kirekire cyane ntabwo izo ngero ntanze ebyiri n'izo ngero ebyiri zindi waruvuze zabaye arizo zonyine zibaye urugomo kubirabura rumaze imyaka myinshi yo kuva muri za 60 na ba late Dr. Martin Luther King nibyo bamye baharanira na n'ubu urwo rugomo ntabwo rurashira ariko ibi byeje ubundi nkeka ko nk'uko John yabivuze abantu bafite ibintu byinshi bibatesha umutwe muri iki gihugu hari abanyamerika barenga miliyoni 40 badafite akazi hari abarwayi byagiye bigaragara ko muri iki gihe cy'icyorezo hari abirabura batavurwa batabona ubutabazi n'ubuvuzi bungana n'ubwa bagenzi babo b'abazungu haba mu bitaro haba no muri za clinics ibyo ni ibintu bigenda byiyongera ikindi yenda umuntu yakongeraho gisa nk'aho cyabaye nko kuvuga ngo enough is enough ni uko muri iyi minsi ishize n'umwaka ushize ubuyobozi buriho muri iki gihe muri Amerika busa nk'aho butavuga ururimi rushishikariza abantu bworoherane no kumvikana ahubwo ukabona abayobozi bakuru ntibatinya kujya kuri Twitter ku zindi social media ukumva barasa nk'abarengera bari abantu b'abazungu b'aba extremist ba racist ba white supremacist bavuga ngo baba bagiye kwigaragambya ukavuga ngo byabo ni byiza koko ngo bafite uburenganzira bwo kwigaragambya haba hari ikintu cyabaye ukabona babafiteho imvugo yoroheje cyane kamera nk'inyoroshyo ndakeka ko ibyo nabyo biri mu bintu byatumye uburakari buba bwinshi ubanga aka karengane gusa icyiza ni uko muri ibi bintu byo gusabira ubutabera George Floyd abanyamerika bose baba abazungu cyane cyane ahubwo baba abazungu baba abirabura baba abashinwa baba ubwoko bwose bwarahagurutse burahagarara bavuga bati ibintu birakabije uyu mwirabura agomba kuvugirwa, agomba guhabwa ubutabera. Urupfu rwe rwabaye twese twararubonye nkuko isi yose yarabibonye kuri video, kugira ngo umuntu w'umupolisi ubundi ushinzwe kurinda abaturage apfukame ku gakano k'umuntu amare iminota 9 irenga amupfukamye ku ijosi abishaka nkana, undi ataka ati simbasha guhumeka yewe n'abaturage bari aho ngaho barimo gufata ayo mafoto n'izo video babimubwira bati mureke ntarimo guhumeka ati ndashaka amazi, agakomeza akamupfuka mo ubona ko nta kindi ashaka uretse ko kumwica. Yenda niyo yari yabitekereza, ariko uburyo yamupfukamyeho n'igihe yamaze amupfukamyeho biragaragara ko icyo yaragambiriye ari ukumwica. Banavuga ko yewe bakimara no guhamagara ubutabazi bwihuse bwa 911 bahageze ngo bakabwira urya mupolisi bati va ku gakano k'uwo muntu tubashe kureba niba umutima w'igitera ngo aranga, niko twumvise. Ikindi kandi ntabwo yari umupolisi umwe, bari abapolisi bane, kugira ngo rero umuntu umwe abantu bane bamupfukameho atake hafi iminota iki kugera ku 10 ni ibintu bikabije cyane, ni ibintu abantu batari kwihanganira. Yego byabaye imbarutso ariko ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bimenyerewe bikunze kuba hano kenshi kubirabura.
John Kirenga, Alice avuze ko ni ibintu bisanzwe, ni ibintu n'urugomo abantu bamenyereye ko rukorerwa abirabura, ndetse imibare igaragaza ko abirabura bitaba Imana bahohotewe na polisi ari inshuro 3 ugereranyije n'abazungu bazira urugomo rwa polisi nk'uko abirabura babizira. Ikibazo kiri hehe, n'iki gikwiye gukorwa?
Ibyakorwa byo ni byinshi. Urabona dusubiye inyuma gato, abirabura bamaze hano imyaka irenga 400 bazanywe bavanywe muri Afurika. Abazungu nibo babazanye ku masheni babahambiriye, babazana hano nk'abacakara. Ariko nyine imyaka 400 baricwaga badafotorwa, gusa ubu nyine hari za kamera, hari cellphone, hari abantu babibona. Hano mu mujyi aho ntuye muri Walmart hari sinzi Walmart super noza nibanarje isoko rinini, umusore w'umwirabura imyaka 2 ishize yari arimo agura toy gun muri Walmart. Umuzungu kazahamagara 911 nomero ya polisi y'ubutabazi, umupolisi araza aramuraza muri store. So ibintu byakorwa mbere na mbere, twavuga ubworoherane, guhindurira training abapolisi. No, abazungu bagomba kumenya ko ababirabura baje hano kandi ntabwo bazasubirayo, bagomba kubana nabo. Basogokuruza babo nibo babazanye, kandi kubera ko bari hano batazagira aho bajya, bagomba guhabwa opportunity n'abandi bantu. Ntabwo kubabonera muri ya shusho ya basogokuruza babo bababoneyemo ntabwo bizashoboka. Bagomba kubaho nk'abandi bantu uko babaho. So redi impfu z'abirabura dutangiye kuvuga ni nyinshi, hano abantu baricwa abirabura. Umupolisi yaguhagaritse hano uri umwirabura, chances zo kudangiza kurasha ni nka 80%,
80%,
ni nka 80%. Abapolisi hano bagomba guhabwa izindi nyigisho, bakababwira ko umwirabura ari umupolisi w'inshuti yanjye. Hano wambwiye ngo iyo barimo gukora imyitozo ya polisi barasa nk'abajura, ibishusho baba barasa biba ari by'abantu b'abirabura. Sinzi ukuntu the pictures baba barasa nka tagiti, baba barasa abirabura, ibintu bya so iyo psychological brainwashing iteye ubwoba. Niyo mpamvu nk'ibyo Madame Alice yavuga, gukareba umuntu ashinze ivi ku gakano k'umuntu urimo gutaka aramubwira ntabwo ngihumeka rwose ndaba no agakomeza abyishimiye, ureba yashize n'akabako mu mufuka ameze neza nta kibazo. Kubera iki? Umuntu yica mbere na mbere ntabwo amubona mu buntu, amurebamo ubujura, umuntu utuzuye, umuntu w'umukriminele ufite agomba kuba atari hari. Uko waba deka ngabwire uretse no kokwica ubona ibintu simbe ka abazungu bose ari ba no edis nshaka ko abazungu benshi hano nabo bumva ibibazo byacu bumva kandi baranda dufasha mu bintu bimwe bimwe ukareba batugiriye neza ariko hari imyumvire iri mu bantu bace abo ba white supremacist kandi ugasanga ifite ingufu ubuyobozi burayumva.
John Manirakiza utuye hano i Washington DC, ibyo bibazo byose abo baturage barimo bagaragaza barasa nkaho babisaba ababahagarariye yaba mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basaba abaguveneri mu ntara zabo cyangwa se na presidence ubwayo mukuru w'igihugu kuba yagira icyo akora kugira ngo ibyo bibazo bibonerwe umuti. Ariko se ubwo bworoherane Kirenga avuze na Liz Cyusa yabisubiyeho, ubona byonyine bihagije kugira ngo icyo kibazo kibe cyava mu nzira? Niki abategetsi bakwiye gukora muri iki gihe, cyane cyane ko tunegereje n'amatora?
Igikuru nuko buriyo no abazungu cyangwa birabure umwe wese usanga babarashaka no kubana neza ata kibazo gihari, mugabo kubera bari mu icyo nakwita system yatumye haba ukuntu dufatire kuri polisi ifise kudahanwa, bashobora kwica umwirabure ntihagire ubutungane. Ivyo byose icyabihindura ni uguhindura system ya politiki. System ya politiki nayo uhindura mu matora. Matora niho ushiraho imbere aba abategetsi bumva ibyo bibazo, kuko kumwe twaho turabivuga abazungu benshi usanga bakuze muri environment batigira bahura n'abirabure ngo batahure ibibazo by'abirabure. Biriya twavuze tuvuga tuti ababa mu makartier yabo akaja mu ishuri yamwe abazungu bonyine, uyo mwana agiye mu gipolisi bakamubwira ko umuzungu aruta umwirabure mu mateka no mu mategeko, uyo mupolisi nyene bagaca bamubwira ati genda uze gukingira canke kugira policing mu makartier y'abirabure. Ashitseho ashikaho nk'umuntu aje harika ki example batanga muriza Gaza na West Bank hamwe ubuguti ashitseho nk'umuntu aje kwatwara mugabo agatwaza igikenye. Donc izo byose kugira ngo bihindugwa na system ya politiki hari kuva hejuru kutwara intwaro guverinoma genoze federal umanutse gushika no muri quartier bari ababirabure baba. Nabonye akarorero ejo bavuze uko bwari ubwa mbere muri Ferguson batoye umwirabure gutwara aho hantu Ferguson, urazi ko habaye ibibazo byinshi
imyaka itandatu
batoye umwirabure kugira ngo atware Ferguson
ari n'umugore ni n'umugore
kabikerekana yuko ni kuhindura system.
Alice Manirakiza yaravuze ku bibazo bya systeme cyane cyane byigaragaza mu nzego z'umutekano. Hari n'abafite impungenge bavuga ko niyo abapolisi rimwe na rimwe abaturage bahaguruka basaba ko babafunga bakabahana, kubafunga ni kimwe ariko kubemeza ibyaha ngo bikaba ibindi kubera ko iyo systeme bamaze kuyubaka yo kwirinda. Icyo gihe umuti uboneka ute kuri abo baturage bifuza ubutabera?
Nibyo nkuko urabivuze koko no guhindura system, ariko yenda hari icyo nakongeraho. Nkuko mubizi mwese, iki gihugu cya Amerika gifite amategeko mazima pe, amategeko ashobora kugenderwaho n'impande zombi, zaba abo bapolisi, zaba abo bacamanza, zaba abo abashinjacyaha. nabo birabura barenganwa twese tugendeye kuri aya mategeko agakurikizwa nk'uko yanditse mu mpapuro hakabaho ubutabera bunogeye buri wese ubanza hari ubwo bwicanyi bwagabanuka ikindi nk'uko Maniragwa bivuze ko ku mugani usanga umuntu
n'Imanirakize
yabivuze I'm sorry Manirakize yabivuze ugasanga nk'uwo mwirabura w'umupolisi w'umuzungu w'umupolisi utabigeze na rimwe abantu n'umwirabura baramugiye arakuze yagiye mu gipolisi ku mugani w'uko kirenga yabivuze ati bamuhaye training yo kurasa birabura abarangiza batijya gupolisinga muri karitsiye mu nabirabura gusa biramugora ariko nkeka ko iyo system igomba gukora ku mpande zombi kuko nanone ntago twajyaho ngo tuvuge ngo abirabura nabo ngo niba nta makemwa ngo nta makosa bafite ngo nabyaha bakora no not at all yego turabibona baricwa barasagarirwa ariko the way cases also habagiye habaho ibihe abirabura nabo batera polisi bakayirasa bakayituka bakayigira gute bikagorana cyane kugira ngo babashe gukorana n'ipolisi njyewe hano mu mujyi ntuyemo ni umujyi mutoya wo muri Indiana witwa South Bend ntabwo dufite abaturage benshi ndani nk'abaturage 150,000 kubera yenda kuko ari umujyi muto usanga abantu benshi baziranye mvuze mu rwego rusange abaturage n'abapolisi ba hano yenda no kubera n'ubwo buyobozi nk'uko Manirakize yabivuze ubona abapolisi rwose basa nk'aho bumva ibibazo byacu ku buryo n'abana bacu b'abasore bavuga bati igipolisi cyo muri South Bend bari professional n'abanyamwuga atari kwitwaye ukarenga muri South Bend ukajya mu kandi kagika erikati ka hehe dusigaye tuza ahantu uzi ko iyo utwaye imodoka uri buhure n'abapolisi b'abarasisti bavuga ngo ningera hango simpagarara ngo sinjya kuri gas station ngo ntawamenya ngo nukwirinda ntiwihute kugira ngo utagira ikibazo aho hantu iyo system rero igomba guhindurwa mu mizi bigaturuka mu kwigisha abantu muri education ariko nanone n'ubutabera bukirinda gushakira inyoroshyo abakoze ibyaha impande yari yose yaba ari impande y'igipolisi yaba ari impande y'abo birabura y'abazungu wakoze icyaha agahanwa nk'uko amategeko abiteganya tutagiye kure tugarutse kuri uyu mugabo wishwe ejo bundi George Floyd abantu bagombye gusakuza wa mupolisi bamufasha ariko abantu bagiye mu mihanda bagasakuza ngo mumufate icyo umuyobozi mu mujyi atuyemo wa Minneapolis yari yakoze bahise babirukana b'abapolisi bane ariko kubirukana ntibyari bihagije abantu batangiye gusakuza bagiye mu muhanda bagiye kuri social media biba ngombwa yuko kugira ngo abantu batuzemo gahoro bavuga ngo bamufashe baramufata yego tugiye kubona tubona ngo ibyaha ntabwo yashinzwe ubwicanyi bworoheje nkaho ameze nkaho atamwishe neza abishaka bigambiriye ntabwo wakwica umuntu utabishaka ubigambiriye iminota 10 bigaragara kuri kamera ahantu hose ukumva barabeshya ngo yabanze kunanirana ngo yanga gufatwa amakamera abantu bari muri ku muhanda aho yafatiwe batangira kuyasohora ariyo amavideo yerekana ko ategeza arwana na polisi yakoze ibyo bamubwiye bamushyiraho amapingu ariko bari batangiye kubeshya ngo yaresistinze polisi icyo nacyo ni icyaha ngo hanyuma barwana nawe ngo ashaka kurwanya polisi ibyo byose ari ukubeshya nkeka ko ubutabera ntibukora akazi kabo umuntu nkuriye polisi wishe uriya muntu agahamwa agashinzwe icyaha nyacyo which is was murder akaba ari cyo aregwa agahamwa ku buryo bukurikijwe n'amategeko bizabera urugero n'abandi batinye kujya bakora ibyo bintu ariko nanone kwigisha gutozwa kubana koroherana bigomba kujya no muri nk'uko meya wacu abikora muri uyu mujyi nk'uko n'abandi bayobozi bandi ndatanga urugero rwaho ntuye babikora kugira ngo ubwire abaturage bati ari abo birabura ari abo bazungu ari abo b'abaspanish n'abo polisi tugomba kwiga kubana yenda ntizibye mu magambo nabonye nyuma yako imyigaragambyo itangiye byagize ubwo polisi noneho zivuze ziti ibi bintu birakomeye reka dushyire hasi intwaro dushyire hasi inkoni ahubwo dufate n'abaturage kwamagana ubwicanyi nk'ubu njye mbona ibyo bintu byarafashije bikomeje gutyo ntibibe gusa ibyo kwifotoza kugira ngo iki kibazo gihite bigakomeza gutyo bakavuga bati baturage dushinzwe kurebera umutekano wanyu turumva ibibazo byanyu ubanza byafasha
ariko ikibazo gihari Alice nuko nanone usanga hari abanyapolitike bakomeye kandi bakabaye bagira icyo bakora ariko batabona kimwe ibibazo nk'uko mwebwe mubibona mukabona abantu ko bagiye mu myigaragambyo abandi bakabafata nk'abanyarugomo icyo gihe kubonera umuti icyo kibazo wumva bizagora
umuti nta wundi nk'uko Manirakize yabivuze ni amatora niba hari umunyapolitike runaka ubona ko atumva ibibazo by'abaturage nk'uko yakagombye kubyumva. Abaturage ijwi ryacu dufite, imbaraga zacu dufite no gutora nta kundi. Haguruka wiguma mu rugo jya gutora, ejo bundi twaratoye hano muri Indiana primaries, numva no gutora ushishikarize n'abagenzi bawe n'abaturanyi mutugende mujye gutora. Niba hari umutegetsi umuyobozi mubona udakora ibyo agomba gukora, utarebera abaturage, utarebera interest z'abaturage ayobora, uyu mutora tora undi. Dukurikire politiki mbese tugire ijwi ryacu nta rindi dufite uretse ijwi ryo gutora kugira ngo iyo system ihinduke.
Kirenga, nk'abantu b'abanyarwanda b'abanyamerika mutuye hano, benshi mufite n'imiryango, murimo murarerera hano abana banyu, abantu bibasirwa cyane usanga ari abasore babirabura, nk'iyo muganirije abana banyu bababaza iki, mubasubiza iki?
Abana bacu batubaza ibintu byinshi. Urebye dusubiye inyuma gato ku bintu John yavugaga iby'amakarite, abazungu muri rusange cyangwa n'ibyo Madamu Alice yavugaga by'amategeko, amategeko arahari ariko n'imyumvire nayo mu mitwe y'abantu nayo irahari itagendanye n'ayo mategeko. Umuzungu, abazungu benshi hano bumva ko mbega nko gukina umuntu abihitamo cyangwa gukura mu maproject muri ya mazu ya leta, aho abatishoboye abantu b'abakire batoboye babatuza. So we akura azi ko nyine umuntu yakuriye muri project ariko ntamenye impamvu umuntu aba yarakuriye muri izo project. Icya kabiri, ubutabera hano. Umuntu tuvuge utuye muri karitsiye nziza, tuvuge utugereranyije nko mu Rwanda, umuntu utuye nka Kacyiru cyangwa Nyarutarama, umucyamanza aba yumva ko uwo mwana n'aba basore bacu mfite, I'm raising teenagers, mfite abana b'aba teenager bari mu myaka 16, bo yumva ko umuhungu wanjye niba batuvuge nka Nyamirambo, wa wundi ashobora kuriforminga wa Kacyiru w'i Nyamirambo ajya muri gereza. Bo nuko bimeze, ntabwo dushaka kubeza hano, nuko bimeze. Bo bumva ko uri ashobora kuriforminga, bakoze icyaha kimwe wa wundi bamuha igihano cyoroshye, w'umuzungu wakuriye muri karitsiye nziza, wa wundi w'umwirabura wakuriye muri project bakamuhana imyaka myinshi cyane. So ugasanga umwana w'imyaka 17 niba umufunze imyaka 5-6 urumva azageza muri 25-27 ubuzima bwe akaba yarangirizamo amashuri, arangirizamo university, atangira kore ashaka ubuzima, uba warabyangirije tayari. Abana bacu icyo tubabwira ni ukwirinda amagurupu mabi. Natwe nk'ababyeyi twirinda kubakuriza nyine muri ayo makaritsiye meza abatuyemo, abazabo bazungu nyine niho usanga hari amashuri meza, niho polisi nyine iba igerageza ku korohereza. Ariko hano ikibazo gikomeye ni cya kindi John yavuze ngo hari amakaritsiye y'abirabura, usanga ngo west side ni mu birabura, south side ni mu bazungu b'abaherwe, ugasanga hariya polisi mu birabura niho yirirwa, ufite icyaha n'utagifite nugenda ku muhanda bamukeka, barazi ko ari umunyacyaha, somehow afite urumogi, afite imbunda, avuye kwiba, n'uvuye kugura fanta kuri kiosque bamurasa, wabonye ibya Michael Brown. So abana bacu mbere na mbere tugerageza kubarera kinyarwanda, nubwo tuba turi Abanyamerika ariko tubarera kinyarwanda, kandi tukababwira impamvu tuba turi na hano ko nyine tuba twaraje gushaka opportunity, ko tutifuza ko bajya muri ayo magroup mabi biga imico mibi bakora ibintu bibi. Nyine nka kwa kundi Perezida yatubwiye ngo muhahe ibintu byiza, mumenye ibibi mubyihorere, imico ye ya hano mibi muyihorere, mugendane mumenye ibintu byiza byabagirira akamaro n'abana bayo.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye hano Kampala, Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ariko se nanone warukomoje ku buryo abaturage babayeho, hari abaturage babibarabura cyane cyane ari nabo bakene cyane kurusha abandi, usanga mu makaritsi yabo nta mashuri meza abayo, nta mavuriro abayo. Turebye no kuri iki cyorezo cya virusi ya corona, nibo barimo gupfa cyane kubera ibibazo byinshi bishingiye ku bukene bagiye banyuramo. Icyo gihe rero ugasanga babaturage bazakomeza bagume mu bukene, hanyuma n'abazungu nabo bafite ibintu byose biborohereza gutera imbere, nabo batera imbere. Icyo giye kuzabihuza bisaba iki?
Urabona kugira ngo bihuze ni ibintu biba bikomeye cyane, kubera yuko umuntu hano yagiye kubona akazi bamukoraho background check, sinzi ukuntu nakita mu Kinyarwanda, kugerageza guperereza mbega imyitwarire ye. Uko aba bana babirabura aba batineja iyo ataragiye muri prizo y'urubyiruko iyo ageze 18-20 ya myaka wakabaye urangiriza amashuri, so aba yaragiye muri gereza, ugasanga cyafectinga record ye. Kandi n'urukiko iyo bamujyanye mu butabera, urukiko rumuha igihano gikomeye, ugasanga nabyo bizangiriza amahirwe ye yo kubona akazi. Ikindi cya amashuri hano amashuri hano aba funded na property tax. Sinzi amashuri imisoro
ituruka ku mitungo.
Ego sinzi ukuntu.
Ni imisoro ituruka ku mitungo.
Yeah. Amashuri hano ava mu misoro iva muri iyi mitungo. So ugasanga ya mazu kubera ko ari muri karitsiye mbi, nta muntu ushaka kuhatura, ntabo nyine bahatuye nta tuzi. So ntabwo bishyura property taxes. Arizo the funding education. So ugasanga ni ikibazo, ni system iri built kugira ngo i destroying abantu bamwe systematically. Reka nkubwire bwana Eddie, muri South Africa ya system ya apartheid yari hari, nayo yari ishyizwe mu mategeko. Abirabura bagomba kujya muri zo township, abazungu nabo bakaflourishinga mu mijyi babayeho neza. So amategeko twavuga ngo twatora abayobozi bameya b'iyi mijyi tubamo abenshi ni n'abirabura, icyagusetsa ni abirabura. Kandi barabizi, challenges barazizi, ariko hari iyo myumvire iri mu bantu. Kubera ko babakire b'abazungu usanga nibo bafite inganda, nibo bakontrola police chief, aba ari umupolisi uba warasa, kugira ngo unajye muri polisi nk'umwana w'umwirabura birakomeye, bagusaba abantu ba reference. Abantu benshi bagomba kukuvugira, ugasanga amananiza arimo ni menshi cyane. Ariko kugira ngo abantu nyine babeho mu buringanire, mu bworoherane, uburyo imyumvire y'abazungu ubwayo, babanze bamenye ko kugira ngo umuntu abe umukene atari ibintu umuntu ahitamo. Kugira ngo umuntu abure akazi, rimwe na rimwe abafite n'ingufu zo gukora ariko akabura akazi kubera bya bintu bya background check, za records z'abafite, ugasanga byose biramuafektinze. Akuriyaho atangiye kubyara arimo nta insurance afite, wenda arabu afite ya leta cyangwa se n'iya leta barayimwimye baramwe jya gushaka akazi, ugasanga corona yaza indwara iyo ariyo yose ishobora kumwica byamworohereza kubera ko nta yindi mwaya afite. Icyo navuga
hanyuma bwana Manirakiza, kugira ngo ubwo bworoherane abantu bibone kimwe, babone ko bareshya, bwagerwaho gute mu gihe kirenga avuga ko hakiri ibyo bibazo ahanini bishingiye kuri systeme uburyo yubatse yo kugira ngo baheze ikiciro kimwe cy'abanyamerika mu gihe ikindi kirimo gutera imbere icyo giye kugira ngo ubihuze bigenda gute wowe ubibonute
ni bimwe twavuga ati bitanguriye muhira donc aho umuntu aba ayishura jamwo health system akoresha ibyo byose n'ibintu bisaba yuko abanyamerika twese twicara hamwe tukabiganira twabaze ati jenda guhakarorera ndafasha muri quartier umuririmbyi Marvin Gaye yavukiyemo ni mubirabure ward 7 ward 8 ya Washington DC turahura n'abantu muri iyo quartier Marvin Gaye yakuriyemo atarigera aja mu ishuri muri kigero cyane yagiye mu ishuri agacavayo kuko donc barafise amategeko bavuga ati gushika imyaka ingahe ayitegeko gusaba kuri mu ishuri mugabo icyo bakora nuko baja mu ishuri ashaka gushikana kuri iyo myaka gusa aci ava mu ishuri ugasanga indya barya ntizikwiye nta ma grocery stores ahari nta ma clinic ahari agakurira muri iyo situation nyene John ya décrivier ugasanga rero ni generation après generation nta example nziza bona y'umuntu w'umwirabure yagiye mu ishuri agaheza amashuri akabandanya kaminuza akaronka akazi bagaca bihebura rimwe na rimwe bayavuga ati systeme irubatse ukuntu udashobora kwica donc urashobora kuyidefia bon solution nuko surtout abazungu kuko abazungu nibo bafise pouvoir mu maboko kuva kera nibo bari bakwiye kwicarana n'abirabure bakumviriza ibibazo abirabure bafise muri rusange bakumviriza icyo babasaba ko bogira hama muri ibyo biganiro hariho amaraporo menshi yanditswe kuva muri za 68 hari amaraporo yanditswe yerekana ati ibibazo biva muri mu makondisiyo mabi abirabure babamo birakenewe rero yuko au niveau federal na au niveau ya eta habaho nka plan Marshall urabona mu ngwano ya kabiri y'isi ya kabiri i Buraya hari hasambutse mugabo abanyamerika baratanze amahera menshi kugira ngo basubire kubaka i Buraya ukibaza uti none bawugira plan Marshall mu birabure bo ngaha bakuriye bamaze imyaka ibinjana n'imyaka baba mu makondisiyo mabi nibyo bafasha habuze rero iyo icyo wokwita political will kugira ngo babishyire mu ngiro mugabo ibyiyumviro birahari abantu baganiriye habuze nyene uko gushaka
Alisa mwese uko muri batatu mwese muri abayobozi muri za komunote zanyu mufite ijambo muri izo komunote muhura n'abana bakiri bato barimo gukura ariko nabo bashobora kuzahura n'ibibazo nk'ibyo abandi basore cyangwa se abagabo babirabura bahura nabyo inama mubagira ni izihe mubategura gute kugira ngo bazakure ari abantu bashobora kwirinda kugwa mu mitego nk'iyo abandi bagwamo simvuga ko wenda bagwa mu mitego ariko kenshi na kenshi usanga ahubwo bahohoterwa nta nicyo bakoze icyo giye mubategura gute abantu nk'abo muri za komunote zanyu
Edi ni ikibazo kizumbajije nk'uko John yabikomojeho kirenga yabivuze abana bacu muri za communities zacu tubamo nk'abanyamahanga nk'abimukira nk'abanyarwanda icyo nabonye turi hamwe turahura nk'abanyarwanda ikindi abana bacu bose dukora ibishoboka byose bishoboka ngo bajye mu mashuri meza bige barangize nibura amashuri abanza bajye no muri college umwana ubonye uburere bwiza mu rugo akajya no mu ishuri akarangiza agahabwa n'ingero nziza abafite amahirwe menshi yo kutazagwa muri icyo kintu yo kutazajya gutura muri zo karitsiye mbi yo kutazahura n'izindi ngorane abo birabura bandi batuye muri zo karitsiye mbi nafta ndetse ntahure n'ibyo bibazo tubagira inama nyihayeho nitanzeho urugero ejo bundi biriya bintu by'imyigaragambyo bitangiye nahise ntekezana umuhungu wanjye imyaka 24 ari bukurikira abandi ashoka abijyemo kuko abona ziba bahohoterwa ndamwandikira nti ibi bintu ndabona birimo amahane bafashe ibyo kuri social media nawe ugira icyo wandika ariko ndagusabye ntugiye mu myigaragambyo ni kuko ndabona birimo amahane n'ubundi bwicanyi burenze aransubiza ati ndabizi mama ati ntabwo ndibyeyo ati ndabizi ko nanjye nshobora kuba target akaba hari ikintu cyambaho icyo kintu rero cyo kubahozaho ijisho no kubatoza gukora icyiza no kubatoza kwiga bakarangiza kwiga no kwirinda kubatuza twebwe nk'ababyeyi tugakora uko dushoboye kose izo karitsiye n'izo neighborhood ntituzituremo birafasha ariko yenda ngarute ku byo Manirakiza yavugaga hagomba guhinduka bitangiriye hasi kugira ngo kuko iyo system yubatswe ihinduke burundu ndakeka ko mu mateka y'iki gihugu bagiye ngo bagerageza ugasanga bakavuga bati ubwo abirabura badafite ubuvuzi reka tubashyirireho icyo nakwita nk'ubuvuzi bwa leta bwa community mbese ndavuga insurance bakabaha Medicaid bati reka turebe noneho bagiye kwicwa n'inzara nta biryo bafite bati tubahe food stamps ariko ibyo ntibihagije kandi hari naho byagiye ahubwo bibagiraho ingaruka ugasanga uwo mwana utuye muri project n'uwo muryango utuye muri project arakurira kuri Medicaid aravukira kuri Medicaid akayikuriraho ejo bundi akaba arabyaye agafata wabyaye nawe bikaba gutyo ikaba a generational issue n'izo food stamps ntaziveho nanagire na n'ishaka ryo kujya kwiga ngo nawe abize mu kindi nabonye abirabura benshi babashije gusupiringa icyo kintu system barimuka bagahunga bakava muri zo neighborhood nk'uko natwe tuzihunga ndakeka rero kugira ngo iyi system ibashe guhinduka nuko naba bigaragambye n'abandika kuri za social media ntibihagije gusa gushakira ubutabera abahohotewe ariko birasaba yuko natwe ubwacu nabo ubwabo basubira inyuma bakiga bati kugira ngo iki kibazo gikemuke nuko duhera hasi ikuzimu waho ikibazo kiri aho gishingiye kuri foundation yacyo kumizi tujya ku kibazo kumizi imizi ntabwo ari hari hejuru gusa kuvuga ngo we muzungu umupolisi wakoze ikintu kiri kiniki ntabwo ariho honyine no hasi iyo system ibuze iyo lack of education lack of clinics and hospitals igomba kuvugwa nkuko bagenzi banjye bavuze bati abantu bakicara bakabiganira ikindi nkatwe banyamahanga b'abanyamerika tutitabira cyane nk'iyo habaye amanama hari ibintu bita ngo town hall meetings njye nkunda kubijyamo niba mu mujyi wanjye twabonye imeri cyangwa meya yahamagaye ati muze duhure tuganire ku bibazo by'agace kacu dutuye dushishikariza abantu kujyayo nibura ukicara ugatega amatwi ukamenya ibirimo kuba ugatanga igitekerezo ukabaza ibibazo abantu ibyo bintu batabyitabiriye ntabwo barabo hejuru bakuru bakuru i Washington bazamenya ibibazo duhura nabyo hano muri za states no muri karitsiye zaho dutuye nshojereje rero ku cyo warumbajije abana bacu ni ukubatoza imico myiza of course indangagaciro nk'uko twabitojwe n'ababyeyi bacu barazifite ariko bagomba kwiga bakirinda ikibi bakagendera mu murongo nyawo nk'uko Kirenga yari yabivuze ati kubarinda amagroups mabi amagroups y'abana hano arabica pe umwana agira imyaka 17-18 na ya freedom rero y'abanyamerika ati ntukindeba mfite freedom yo kujya hanahana warangara gato uri umubyeyi ugasanga umwana yagiye muri groupe mbi ukazajya kumva ngo bamufashe bamufunze izo groups y'igize imana umwana akazisimbuka akabasha kwiga iyo high school akayirangiza akabasha kwiga nibura imyaka 4 ya mbere ibanza ya college agatangira kujya mu kazi ubwo nibura umushyize ku murongo wo gutangira ubuzima no kuzagira ubuzima bwiza muri iki gihugu
Kirenga ndibaza ko namwe abavandimwe banyu mwasize aho mwagiye muturuka muza hano muri Amerika benshi bafite impungenge benshi baravuga ngo igihugu cyasambutse ibintu birakomeye cyane nk'umuntu udakurikira ibibera hano muri Amerika ariko ufite impungenge ko ibintu byarangiye mubabwira iki
nibyo rwose nagiye mbona amatelefoni bampamagara bambaza
bareba nahano mu mugi ahubwo jewe gutandukanaho na Madam Alice jewe no mu migaragambye nagiyemo muri weekend nagiyemo rwose kugira ngo mfatanye nabandi bantu nange ndumwirabura ntabwo ntandukanye nabandi bicwa baraswa gusa icyo twababwira abari muri Afrika turahari turacyahumeka kandi twirinda icyo nabonye mu Banyarwanda cyangwa mu Banyafurika muri rusange rwose birinda ibintu by'amanyanga birinda gukora ibintu bibi kubera ko twebwe tuba tuzi impamvu twaje hano urebye no muri ayo makaritsiye muri izo project atuye abo birabura benshi biba bikomeye kugira ngo uzahasanga Abanyarwanda benshi cyangwa Abanyafurika benshi ni bake cyane bishoboka n'abahatuye bahatura bakiza bamara kumenya imyitwarire n'amashuri na environment uko imeze bagerageza kwimuka kujya ahandi hantu muri suburbs zihari ubuzima bwiza ikintu twababwira abari mu rugo abari muri Afrika ubuzima hano bushobora koroha mu gihe uzi icyo ushaka waba uri umwirabura sivuga ngo abazungu bose muri rusange ni abagome no ubuzima mu gihe ariko urimo kuyobagurika utazi icyo ushaka utazi icyakuzanye hano ubuzima bushobora kugukomerera ubuzima bushobora kukubera ikibazo kubera yuko hano kugira ngo ushobora no kwiga ushobora no kujya mu ishuri mu gihe ariko wivanze muri ayo magurupu ukajya muri jail ukagira amarekodi nta muntu uzaguha akazi so ukareba amashuri yawe yakutsiriye ubusa hano hari amategeko meza ariko nayo mategeko kugira ngo nyine umenye ko ari meza cyangwa se ari agutrapinga ugomba kumenya ubwenge tuvuge kubi hano hari abantu baza abanyafurika ikibazo ndeba bahura nacyo ahubwo ntabwo baratangira kutwica cyane ariko ugasanga nta bintu by'amadivorce abagabo n'abagore kubera ko abagore baje bagasanga hano hari uburenganzira abagore bafite iki umugabo nawe agomba kuza amasahari n'uriya agakora iki ugasanga abashaje umwe afashe inzira ye uriya nawe bazamuhinza muri project ugasanga abana baba ikibazo bagiye mu magroupe bagiye mu magange kubera ko habuze n'umugabo mu rugo cyangwa umumama ugasanga ni ibibazo b'abana batangira kuba ikibazo ugasanga nyine bagiye muri iyo mitego barabafunze ubuzima nyine duranze nyine icyo nabwira abantu bari mu Rwanda cyangwa muri kariya karere tuvamo sofa cyo nababwira nta munyafurika twari tumva ngo yabarase kubera nyine tugerageza kwitwararika tuba tuzi impamvu twaze hano nyine nibyo navuga
John Manirakiza urumuyobozi muri komunote y'abarundi ibyo ari byo byose muri ibi bihe nk'ibi komunote zitandukanye ziba zikeneye ibyo umuntu yakwita leadership guhumurizwa cyangwa se no kugerageza kubagira inama kugira ngo babeho mu buzima butazira umuze ubuzima bwiza mu mutekano no mwituze mwebwe mubikora gute muri komunote y'abarundi hano muri Amerika
urakoze kimwe notangurira ko no kuvuga yuko naho ibintu bitameze neza muri kino gihe kino gihugu kirafite inzego zikomeye hamwe birekuriwe kwerekana ishavu ryacu habaye guhohotera akazira umuntu nicyo kitubona ku isi yose bariko barandika bavuga bati icyo gihugu twamwahora bavuga bati muri demokarasi none barica umuntu polisi ica umuntu babona mugabo icyiza cyabyo ni uko hariho uburenganzira bwo kugenda mu ibarabara ugaserura icyumviro cyawe hama n'abandi bakaboneraho nibaza ko bizovamo ikintu cyiza mu gusonera agateka kabiraburenga mu minsi iza ibyerekeye komunote abarundi tubana ego nivyo ni musanzwe turaganira turahumuriza abantu twabwira tuti muri kino gihe twese kandi mu bisanzwe uri umwirabure ngaha ni na wavukiye muri muri Afrika twebwe dutamahigwe ko twaje twakuze mu bantu usanga hariho umuco hariho imico tuba dufise uvuga uti ituma tudashobora kuja mu kenshi tutajya mu bintu bitera bitera ingorane mugabe icyo nosaba ni uko abo inshuti n'abagenzi bo kwishyira mu kirenge cyangwa bo kwishyira muri muri position y'umuntu yakuriye ngaha ahohoterwa famille generation après generation bahohoterwa tukagira solidarité nabo tukabafasha kugira ngo kenshi niyo muhuye ukamubwira uti buriya uri umunyafurika w'iwacu ibibazo ufise ngaha turabitahura birabaryohera biraborohereza kumenya yuko bafise iyo bava kandi yuko bishobotse bashatse butaha no muri Afurika hariho bamwe bavuga ati eyi muri Afurika buriya ni wacu noronka opportunite nogendayo hariho benshi bajyaho gukora hariyo abajyayo muri za turizme mugabo sinashaka kuvuga yuko hari inzego ngaha birashobora kumara indwi zibiri hariho imidugararo mugabo ni igihugu cyamaze kubaka inzego zikomeye ntabwoba abantu bogira ati inshuti yanjye iri muri Amerika bamugira nabi.
Urakoze cyane John Manirakiza. Alice Cyusa, ijambo rikuri ku mutima wifuza gusoza iki kiganiro utavuze mu masegonda make cyane.
Wakoze kudutumira. Icyo nasozerezaho ni ukubwira abacu bari iwacu mu rugo, bari iwacu muri Afurika, nanjye nabonye meseji nyinshi zimbaza ziti mumeze gute ko ibintu byacitse, rwose turaho turatekanye, ntibahangayike, inzego zirubatse, abayobozi barabireba, bigaragambije. Ndibwira ko ubungubu hari meseji bayumvise, ariko aho turi turatekanye, twirinda ibyadushyira mu bibazo. Kandi bamenye yuko abazungu bose ntabwo ariko ari babi, cyangwa se ko abirabura bose ariko beza. Rero umuntu ni umuntu aho ariho hose, cyangwa ubwo ni ukumenya amategeko ukayakurikiza ukayubahiriza, ukagana inzego z'umutekano mu gihe uzikeneye. Turi aho tumeze neza, nta kibazo gihambaye dufite, turabatashya.
John Kirenga, hari icyo wifuza kuvuga cya nyuma mbere y'uko dusoza?
Nanjye numve mu bya madamu Alice icyo nahumuriza abanyarwanda bari mu Rwanda, benshi nanjye bambajije uko tumeze, cyane cyane ko njyewe banambonye ko nagiye muri imyigaragambyo. Ni ukubahumuriza nyine, turi bazima, nta mwirabura w'umunyafurikano wari wapfa, ariko nyine iyo ibintu bibaye nk'ibyo nanone ya polisi irasa abantu, ni nayo twiyambaza, nta yindi polisi yacu dufite, ariko nyine tuzagerageza kwitwara neza, kubwira abantu bacu nyine ibintu uko ibyiza duharanira aho biri, nyine no kugira ngo turebe uburyo twaca muri ibi bibazo bitugarije twese nk'abirabura cyangwa n'abandi bantu nyine bahohoterwa.
Urakoze cyane John Manirakiza, aricyo wongeraho?
Oya, mwakoze kudutumira, kandi iki kiganiro kirakenewe rwose. Icyo nakongeraho ni uko twabandanya twese dukora kugira ngo naho tutavukiye hano, abo tubyara tubabyarira hano, twagerageza kwiyemplika kugira ngo dutore inyishu z'ibibazo.
John Manirakiza, umunyamerika ufite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi, ukaba utuye mu mujyi wa Washington DC, ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire.
Rakoze.
John Kirenga, umunyarwanda utuye muri leta ya Ohio muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nawe nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire.
Yeah, mwakoze kandi kudutumira. Yeah, turabishimiye cyane.
Alice Chusa, nawe uri muri leta ya Indiana, nawe nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya watuboneye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo kibasiye iki gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika.
Wakoze cyane Eddie kudutumira. Ndashimira na bagenzi banje twahuriye muri iki kiganiro. Iyi bibazo nk'ibi bibaye ngo abantu basasa inzobi bakicara hasi bakajya inama, n'iki kiganiro rero ni bimwe mu buryo bwo kubiganiraho. Turizera yuko abazacyumva abaduteze amatwi nabo bazakuramo yindi byabafasha. Mwakoze cyane kudutumira, iki kiganiro cyari gikenewe.
Nshimire cyane namwe nshuti bakunzi bacu mwari mukurikiye iki kiganiro muri studio. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeraho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
ya ibindi bikemerezisha barundi babo James Jabrice
Jabrice
nagukunda cyane
nonyi wagu